Moko
kimaso maso, umenifuta machozi, umenifuta jasho, nimesahau machungu na enjoy kwako, niko dunia nyingine, tachonga barabara ya mapenzi nipite nawe, iwe imara mara kwa ujenzi kokoto mawe. Naomba sana sala kwa Mwenyezi nizikwe nawe. Unang'ara ng'ara mbala mwezi sacha no
my God. I feel so lucky to have you in my life, oh my love. You are the blessing brought for me from above, oh my love. I'll be your man forever, will you be my wife? Baba Lord, atuline mi nawe, together for life, yeah. Unapendeza sana sana,
suwe,
suwe. Nanimaliza sana sana,
suwe, suwe.
Suwena,
suwe, suwe.
Suwena, oh, I love you,
suwena. Kanitoa bahari ya kusi, kanileta mashariki. Uyu sungula mwenye nyeupe nyusi, izi mbichi aziliki. Nikupindue pindue kama nageuza samaki,
samaki.
Wasiojua wajue, nimekupenda sikuachi. Umukwano zuena,
zuena,
zuena. Omulunji zuena,
zuena,
zuena. Oh my God, I feel so lucky to have you in my life, oh my love. You are the blessing God for me from above, oh my love. I'll be a man forever, will you be my wife? Baba Lord, atulinde mimi na wewe, together for life.
Suwena, napendeza sana sana,
suwe,
suwena. Nanimaliza sana sana,
suwe, suwe.
Suwena,
I'm falling for your love, my heart twisting. Holinga ka sweetie, ulwenu na mokwano interesting.
Chungula macho mama, wana uliza mbono nanipenda. Wana put a ring on your finger, wajua wisa manito siya mchinga. Maisha wawili situ tutatende.
You're my zuzuzu, I mean zuzuzuzu. You're my boo boo boo.
Omokochia